dhexgalaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay in la furo goobaha cibaadada ee dalkan Mareykanka. Madaxweynuhu waxa uu intaasi ku daray in dadku ay dalbanayaan inay tagaan masaajidda, kaniisadaha iyo goobaha kale ee cibaadada. Sidoo kale waxa uu sheegay in hogaamiyaasha diimaha ay qaadi doonaan mas-uuliyadda fayaqabka goobaha cibaadada. Madaxweynaha ayaa u aqoonsaday goobaha cibaadada inay ka mid yihiin meelaha lagama maarmaanka ah in ay furnaadaan, sida isbitaalada iyo goobaha kale ee cunnada lagu iibiyo. Rasiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan idinla socodsiineysa.
Madaxweyne Trump ayaa ugu baaqay guddoomiyaasha gobollada dalkan Mareykanka inay qaadaan tallaabo muhim ah oo ay u furaan goobaha cibaadada dadka, wuxuuna ku goodiyey inuu amarka guddoomiyaasha awood ku bedeli doono, taasoo uu ula jeeday inuu furi doono isagu goobaha cibaadada. Goobaha la isugu yimaado dhammaan dalkan Mareykanka oo ay ku jiraan goobaha cibaadada ayaa la xiray tan iyo markii xanuunka coronavirus dalkan Mareykanka uu bilaabay inuu ku faafo. Haddaba sidee goobaha cibaadada ee dadka muslimiinta ee dalkan Mareykanku ay u arkaan in la furo masaajidada? Waxaan weydiiyey imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis, Sheikh Cabdiraxmaan Sharif, sida uu arka amarka madaxweynaha ee ah in la furo goobaha cibaadada.
Arrimahan uu soo saaray madaxweynuhu waa wax hadda cusub weeye, waxay nagu haysaa muxuu ahaa walwal bay nagu haysaa oo laga yaabo inay dadka qaar ku degdegaan masaajidda in la furo. Annagu inaan furayno iyo in kaleeto hadda ma furayno. Muxuu ahaa masaajidda aan wada hadlaynay maalmihii lasoo dhaafay, haddana kolle go-aankan cusub iyo wuxuu noqdaba waan ka wada tashan doonaa iyo qaabka ugu haboon, laakiin degdegi mayno insha allahu tacaala inaan la furin ayaana ka shaqayn doonaa aniga iyo kolle inta igu fikri igu aragtida ah.
Sidoo kale hay-adda muslimiinta Mareykanka CARE ayaa sheegtay in xilligan aysan ahayn mid sax ah in dib loo furo masaajidada, isla markaana islaamku uu sare yeelayo fayaqabka bulshooyinka. Madaxa hay-adda CARE ee Minnesota, Jeylaani Xuseen, ayaa weydiiyey sida CARE ay u arkaan amarka madaxweyne Trump ee ah in la furo goobaha cibaadada oo ay masaajidada ku jiraan.
Anagu hay-adda CARE ahaan iyo dadku mujtamaca maanta dhawaaqiyan maqalnay madaxweynaha inuu goobaha cibaadada dib loo furo, waxaan u aragnaa mid runtii khatar ku ah mujtamaca muslimiinta iyo gaar ahaan mujtamaca ay la nool yihiin oo dhan. Sababtu waxa weeyaan weli lama hayo dawo, weli lama hayo nidaam runtii lagaga badbaadi karo haddii la furo goobaha cibaadaha iyo meelaha kale. Sidaa daraaddeed anaguna waxaan nahay dad diinteenu na amrayso, diinteenuna ay runtii ay si fiican noogu sharaxday Nebiga calayhi salaatu wasalaam nidaamka marka ay jirto dhibaatooyinkan oo kale, sida dadku ay u dhaqmaan iyo sida diintu ay u fududdahay mar haddii ay jirto dhibaato oo aanan loo baahnayn khasab inuu qofku masaajidka imaado. Sidaa daraaddeed guriga ku cibaadaysan karo hadduu niyeystana inuu masaajidka tago, inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka aqbali doono. Marka walaal, saas aan lagu aragnaa madaxweynahana waan ognahay inuu runtii ku ciyaaray badbaadinta mujtamaca oo runtii ilaa hadda hadalo beena iyo hadalo maaragtay toosnayn kasoo baxday. Anigu laakiin mar walba waxaan kaashanaa culimadeena iyo dadka muslimiinta iyo gaar u ah welibana iyaguna dhakhaatiirta ee aada u fahamsan cudurkan.
Gobolka Virginia ee masaajidka ugu weyn ee Daarul Hijra ayaa imaamka masaajidkaasi, Imaam Shaakir Al Sayid, waxa uu sheegay inay jeclaan lahaayeen inay dib u furaan masaajidada, laakiin xaaladda caafimaad iyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee gobolka Virginia inay weli tahay mid aan saamaxaynin in la furo goobaha cibaadada oo ay masaajidadu ku jiraan.
As far as the president's comments are concerned, I believe that the president wants to reopen the whole country, not just the worship places. It's a good step to think of. We always wanted the mosque never to be closed.
Aniga oo tixgelinaya hadalka madaxweynaha, haddana sida aan aaminsanahay, madaxweynuhu wuxuu rabaa in dalka oo dhan xayiraada laga qaado, ma ahan oo keliya goobaha lagu cibaadeysto. Waa tallaabo wanaagsan oo laga fikiri karo. Markasta waxaan rabnay inaanay masaajidadu xidhnaan. Waan jecelahay berri ma ahee in isla maanta la furo, laakiin nasiib darro xaaladda ka jirta gobolkan Virginia ma aha mid inoo saamaxaysa inaan tallaabadaasi qaadno. Aniga aragtideyda kooban waxay tahay, haddii aad eegto tirada sii kordhaysa ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacay, waxay ila tahay in la sugo ilaa iyo inta tirada dadkaasi ay hoos u yaraanayso ama ay hoos u dhadhacayso. Mana aha fikrad fiican in dad badan halis la geliyo oo ay coronavirus isqabadsiiyaan. Laakiin run ahaantii waan qadarinayaa tixgelinta uu madaxweynuhu siiyey masaajidda iyo meelaha ay diimaha kale ku tukadaan.
Inkastoo ay kala duwan yihiin qaababka ay dadku u cibaadaystaan gudaha goobahan cibaadada, ayaa Sheekh Cabdiraxmaan Sharif waxa uu sharxayaa walaaca gaar ahaan ay ka qabaan iyagu masaajidda ahaan marka ay timaado in la furo.
فلسطين واحد صوت مساجد مركا لغا ريبو جمعه اي سبت دي احد ددك او بدن اي بدن عشان سنه كنت كدا وا ددك وايل كا ويه ددكاس وا ددك حد ات عقده لوغه قبو اما لغا عبسي قبو اي او نغل عذر كان ويهان taas marka waxay nagu haysaa walwal dheerada waxyaabaha ka taxadareyna weeyaan waxa kale oo Allah socota gaar ahaan masaajidu qaabka u sameeyeen goobaha cibaadadu dadku markay tukanayaan safka garbaha isa saarayaan marka la tukanayo wala sujuudaya kaarbada lagu wada sujuudaya salaadii duhurada marka la tukado waxa dhici karta casharkii hadana in meeshi uu qof ku sujuudo hadaan uu qof kale ku sujuudo qofkaas oo laga yaabo inuu jeermiskii ama muxuu ah cudurkii uu qabay taas marka waxay nagu haysaa iyadu walwal dheerada ayay nagu haysaa oo aan filayna waxa kale oo jirta kabaasatiga ah in dadkii markuu qof soo galayo in la ilaahay hal la jeegareeyo hal la baaro mar walba dadkii taana wali lama hayo dowladkii baa wali haylinba
aqalka cad wali ma aysan sheegin awoodda gaarka ah ee madaxweynuhu u yeelan karo inuu furo goobaha cibaadada iyadoo uu taagan yahay amar heer gobol ah oo markaasi dhigaya in aysan dadku isku iman karin iyo qaabka madaxweynuhu u marayo in uu furo goobaha cibaadada
adduun maanta ay falastiin ahmed iimaan oo warbixintaasi nus soo jeedinaysay